Mbagiri kwa Uganda, sinivya na jenda wanja kitapasa doko zimbogomo, mubana babo kufira dara waka, chivayambu kuranga basura bulonji, okuyisa mwensonga, ezi kwa takudembe liyawe, muko zimbogomo na wakire kagambye, abasade basanye, okuja wensonga zona, ezi letenja ukana mubana, ngawe bakulida wakati, muzo, chibirate chinza kuyamba, kumkula yawe nonji, okugera bina sinzi demuru vide mengo, babada kulide mumkuru kukuja kuzuruna kurabana, mubuganda, urutambulide wansumula mugugamba anti, okunyiki zobo munu kukume demiri ya vana okuzo buganda kontiko
veramu okuchusa elio ebileta enja ukana mumaka sobole okukola kusonga za vana etiba zimba vana muba uide balaba binji nyo awaka elitari etase kutua kulabi wa vana elane vizwa kulabu vi kulakwa we
Mungeri ya muna wakirika ya yami ukuyita mchitongo leche echa na wakirika Development Foundation ukutumbule bituni vya wana chukana wa sabukura ngabe kutinyingo ezo obuntubulamu
so mwere wa sale mwenkanya amazima obufuna nizwa ngabe tichoge deko obugunjufu obweto waze mwino kubera abeto waze kubera mweto waze kichukujako dembelio okufa kuba namwe werenga mfa kuba namwe obuyonjo nacho kintu kya buntu bulamu okuba omuyonjo ndabi awo waliwo abanywedde musuddesudde obucupa n'ebirala kansuubira nti we kinagendera okuva wano nga mubigyewo obukozi n'okwewaayo nga ezo zezimu ku nnyingo ez'obuntu bulamu ekitongole kya Nabagereka Development Foundation kijja kwongera okuwagira enteekateeka ez'okutumbula ebitone by'abaana naddala nga tuyita mu nteekateeka yaffe ey'ekisaakaate kya Nabagereka temumanyi obulungi nnyo
Minister avunanyizwa okukikolesha abantu mu Buganda Jatinori ya Mayanja asabye abazadde okujumbira okujumbiza abaana okwogera olulimi Oluganda ate era babeere nga bakola ebyo bye baagala abaana baabwe bakole ku lw'abaana erindi nantego okuva ekyaggwe asabye buli muntu obuvunaanyizibwabwe abeere nga avaayo okulaba ng'eddembe ly'abato litumbulwa bakole bulungi ate benyigire mu nkulaakulana y'eggwanga lyabwe ey'enkya
I am a father. Kesha kujia vizuri kwa teka wa watu sendo za yengi ya tuwa kusanga kini teka wa buli mtu wana na mwere tebi kwa tako wa sewe nirani yago o na kulungi kena kwa tako atewe sangi ngari biko seza wana na alazi kuru